abo tebakusenga
balina omugambo baby
ha nze tonswaza
nze bali bannuse
sirimba nkwagala pensa kukoti mama bambi ebirowoozo n'omutima isula eyo gy'oli ndoozaako nange mulimu mwoyo munnange emirimu tekitambula yaya bwembanga sikulabye olinga mukwane kimuli kiri ekisikiriza enjuki zonna zibeera ku kyo kirimu kye zetaaga manya nti gwe wange tebakusenda tonsubya ttuuke tokigeza nze tonkyawa
akagumya mutima
abo tebakusenda
balina omugambo baby
ha nze tonswaza
nze bali bannuse
sirimba nkwagala pensa kukoti mama bambi omusizi walangi mwatwasiiga mukama yakupeyitinga otwala maso traction iyo gyoyina gyendi damasimanzi nenda kuteekako special jeti enkukuume bulijogenda olw'empewo y'ennyanja tufuweka ebire bitukweka batesi ha olabikanga malayika evudde mu ggulu empisa zonda ze mukwano siriraba mulala mu nnyambe mukomeyo ndi mundo ku mujasi ha nze tonkyawa abo tebakusenda
balina omugambo baby
ha nze tonswaza
nze bali bannuse
sirimba nkwagala pensa kukoti mama bambi katonda wamanyi buli mukwano yakuteekako mukisa gukuume bulungi wewala ebigambo baby buno mukwano tekuyuuke kasita tukuzimba ku lwazi bwentyo bwe njagala tubeere mu mukwano guno nze tonkyawa abo tebakusenda don't swallow